Asahut, Kenyan boy.
Motif kidang.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Binyuka binyuka. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipeleke mpera mpera. Maria baby wantana mera, mera, mera. Nionyeshe makeke, minataka hiyo dede. Popote ni kukamata, ulimi pake mate. Minataka leo ujibambi, wesonga ni kupakate. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isokoto. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isokoto. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togopo kondani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut, yeah.
Sokoto.
Ikune kama nazi,
sokoto.
Ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut, yeah.
Sokoto.
Ikune kama nazi,
sokoto.
Ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Yemi kama keke, oh baby, baby. Baby kakarate, oh baby, baby. Rani baby bate, oh baby.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Oya, ya, ya. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binyuka binyuka basi isokoto. Oya, ya, ya.
Isokoto.